zonse zatela tu matenda mangandele kati mwanga kudwala kwa sanduka ine chizolo wezi ninabadwa ndi HIV hasimange loso mpeza ndi corona ni kukulila ine mchipatala kumacho mwendiziwa inu mumachiza
Jesus, no, you're my Jesus, no, you're my Jesus.